kwadaba thakathi ushaya ngaphakathi kwadaba thakathi
ushaya ngaphakathi kwadaba thakathi ushaya ngaphakathi